Nanno Benishanguli fi Gambella te varesin corona akmale dabala de mujir. Dibkhana nam kum to kucal irat argane. Athatu male gambala manu khaysa nam dibisadi olitti ruku khani rafai. Nakor malkan werk.
Nanno Benishangul gumujetti hoji sagattainsa manamanatti ademudan tasfamin hala anulehun dumajechu dandamun werari virusi corona kan faffece ijru tau hoggantun biro feya nanno Benishangul gumuz addefreyo tabbebe dubbeten ijru. Nanno Benishangul gumujetti corona hangamma Namota Kumakudanif, Ibasadif, Afurtamitor, Retas Famin, Namota Ibasadif, Turbatamisa Detrati, Virus in Coronar Gamudan Doda, Addefrate Kandu Batan, Namotin Ibatokov Digdametan, Fayeni, Gidugalesayali, Covid Kurasagaliki Sabani, Jurujatundu Batan, Angamat, Aka, Nanubinishangul Kumuziti, Namnilubunisadar Behinjuru, Namnikutad Ibenitamat Yokan, ICU case at Targamus in Jurujatun, Etidabadanif Sanijuru, Hal Koranulal says, Wanjankam, Addefrate.
ከረን ለምንሰራው ምርመራ ሁኔታ በተመለከተ በጣም ተጋላጭ ሆኑ ተስራ ባህሪያቸው
ሐለ ቆረኑ ላችሴ ሰውብ ሁጂ ሳኒ ራንከንኬ ሐለ ጅሩፍ ድሬኒ ሳኒ ራንከንኬ ኩታሊያዋ ሳ ሳት ለሞታን አናው እንደት ያርገመንራ ሳሙደ ፍረታ ጅራ አኑሊና ኑብኒ ሻንጉል ጉሙዝ ገመጫኑ ከይሰቲ ነሞትኒ ኢቤ ኮቪድ ኩረሰገሊን ቀመን አርገመንዲ ጅሩ ነሞተ ኢሳንፋን ወልቁነንቲ ቀመኒስ Hordo fitas sudan, korano tasa fijra, jeran. Hal mul fakatun nanno gambillatis, tamsain, wera virusi corona, halan, dabalajra chuda, o ganam biro feya nanno gambilla, o bukan gatluak, kandubatan. Gambillat, hangam mat, namutni ibajaf of rutamishan, virusi corona think of manijuru, isankesa, ibatokof turbatamisa de kantan, fayeni, garamatisan de venijuru, Torbamo, Lubunisani Darberajan, Hanga, Odefano Kunkindaitis, Namotni Afur, Kuta, Yalin Chima Tadims from ISU Kesetti, for Dofifaya Akatasajran Katsandu Batan, Namotni, Virusi Corona Think Avani, Akajran Osobekani, Kidugalesa, Yali, Virusi Corona Kesa, Badanifi, Devianis, Kayaler Gatajran, Jerujan. Darbe darbe, sabab garagaran, namotni virusi corona think amani, acuman badani afanis juru, namotni hangeuna badani, afan sadetim butan, kan gara gidugali sayali covid kur asagali tidebiana mo, namotashani, namotni badan, teswi sani jiratani juru, bilbilai sani chufatani juru, ibeka namo akasanda dabarsan bekamada, garu kuni jelamadrawante, Kanaf namota gara gidugali sayali covid kur asagali ufud af, fein kamnele, kamnege nyatin dirkisisne, akka gidugali sa korano, akka gidugali sayani, akka gidugali sayali senan kud ajarra. Jaran Dargago Ayubya ya Jirata Magala Susati Yeroam Matan Hawasa Kesetti Werara Virusi Corona Ra Ofegula Se Dagan Nun Jiraja Chundubata
Ofeganu San Kucha Jiranimo Agenya Sani Gachu Ratti Arkadani Mi Charachu Sani Ratti Bayi Gadguar Ofeke Ofede Namni Brani Ofine Mishi Gaudan Dauri Sundan Da Trakkina Sanya Kupatun Tane Trakkina Di Nagdechina Anu Ratti Gagese Jirakan Uru Gababa Kesetti Motuma Ore Timbe Lala Tu Anar Ratti Kajal Tabati Ratti Chimani Nun Dargago Nikawa Kenyana Mada
Hoggantotni biro feya nanno Benishangul Gumuz fi Gambella yero amma kana ummata kees dagannun jira hubannun dogoggorate lejirajechun dubbeten
dagarum benyam kede safi yebrettu yallemi stawaz mazanagat alla
akbiyat akanaanno Benishangul Gumuz ittis dagannu guddatu jira qiifannun gam hoggan safi qamole imilalletun kenna majrus hirisadu fejira Namni hundumtu waan covid 19 dafee bahutti fakkaate ture amma dargaggootni tololtummaatiin hojjechaa turanis sochii isaanii laaffisanii jiru yeroo amma kana sirra deebiidhaan hojii dadammaqsuu hojjetaa jirra sababni isaa namni akkuma naannoo keenyaatti qabame hedduun isaa dargaggoota waan ta'eef Osuma, namni tokkolle Gambella keessatti koronaatiin hin qabamin jiroota dura jechuudha namootni hubannoo dogongoraa qaban hedduudha Gambellaan waan wayituuf koronaan nuun qabatu jedhanii yaadaa turanii jiru kuni sirrii miti kanas barsiisuudhaaf duulaan irratti hojjenneerra jedhan duula qorannoo vaayirasii koronaa akka biyyaatti 72 keessatti lammiiwwan 1200 taasifama jedhamee jalqabamee jiru irrattis naannoleen kun hirmaataa jiraachuu dubbatanii jiru
መከላከልና መቆጣጠር አጠናክረን ለመስራት በአገር አቀፍ ደረጃ ታወጀውን የማህበረሰብ አቀፍ የኮቪድ ምርመራና
ኮቪድ ኩረሰገል ትሱ ዳፍቶቹ ዳፍ ጭምኒያ ኮጀኑ ዱለ ቆረኑ ቢያለሳ ለብሰሜ akkanaannoo Beenishaangul Gumuzittis wiitataa jalqabnee hojjetaa jirra. Torbanoota lamaan kana keessatti namoota 5200 ta'an qorachuudhaaf qophii taasifnee jirra.
Yaalanin deetatanin taarget wada 5132 ta'uuchi.
Namootni 5100 ta'an duula kanaan ni qoratamu jennee yaanna. Yeroo qorannoo COVID-19 taasifnu kana immoo achumaan waa'ee weerara vaayirasii koronaa laalchisee hawaasas ni barsiifna jedhan. Hawaasni of eeggannoo barbaachisaa taasisuudhaan ofiisaaf maatiisaa akkasumas lammiisaa weerara vaayirasii koronaa irraa cimsee akka eeggatus ergaa isaanii dabarsatanii jiru. Hooggantootni biiroo fayyaa kunneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.